Rushmore Production. Baby girl, let me tell you, dagala ochimanya tigwansanira. Nakulonda mubanji nozikiriza. Baby girl, kumiro mugwano. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetweyomba. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetulwana. Baby girl, tukwatagane, tukuliri wamu. Namateka gasenga nkusaba tokonona. Wabanga tata woya sala wona kumba. Tunywerere wamu, baby girl, tomuswaza. I'm seriously, binu binjogera seriously. Kwagaladala baby okufuna sakola na losi. Zekumatiladala baby siraba kutwala. Oyo gwenda wakoye nangenda kumukube ngumi. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetweyomba. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetulwana. Show me your love, I show my love. Baby girl, I love you. Baby girl, I love you. Yagala kusanyusima baby wangi. Yagala nkula bengonyi la baby petulinyi sefwe bumumukwano. Bumukwano. Peleza gita nkosonyi la kayimba tuulile soundi. Soundi. Yongeza soundi. Peleza gita nkosonyi la kayimba tuulile soundi. Soundi. Soundi yomuhabati. Baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetweyomba. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetulwana. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetweyomba. Nyweza, baby girl, we kunyweza. Tukwatagane, baby girl, tetulwana.